kwenye ma MRC Eta unatumia mpaka ni DRE Na kwezi biti biti hii unafikiri ni ya DRE No, nipo na chiza ndani ya na ina LRD ama Nightmare Usi nifundishe woga nani Najiwa mpa wengi Nino tutaki ya RRP Mungu bado natupa kumzabi Tunazifunga pizza wa mbea Yeah Yeah. Mika na mizo nendelea yeah. Usiku kwa tumchana kwenye tusu mekosea yeah. Kuhasa kwa tusheria deka moja tupo Deka pili tumepotea yeah. Tupo skanisa izi na machizi mara Oya, oya Kuna kopsa na tuko mutea tea Stick nataka skizi kisizi Mepigwa fizi Yeah Arachuga net mea zine peria nane nero peria Yeah Kia jijiji na koba bako Arusha Vitendo inaongea Arusha Vitendo inaongea Arusha
Kabla sikianza kudil na itrack Nilisikia slip ni kazi ya death Ndo mana mchizi squeeze uwa silali Ata cast yala ugali Car nightmare niko out night ikali Bila kusao na mentali Monday to Monday siyo swali ndo jibu sijali 24-7 meditation Nimekula cavitation kwa ajangu front to back Uncorrupt and attention Nasafiri car Indian Ocean Mweshe miwa congrats guide the nation Media na die rotation Salamu toka kwa rhymes angu zina die zina death inspiration Sidani kama mungu Tari kwa revolution Crank to this, get crank to this Gangsta-ish, saluti mkumpish Kizange kama kawa uchangishi ya udish Tunakula na ma big fish A-town nightmares Tunahaso ndanya street rap Juu ya beat beef kwetu meat Tunakula kwa lolote tayari Mstari wa mbele kama karamamula
Aina kwere Vitendo inaongea Arusha Nightmare Vitendo inaongea Arusha
Siku silali, hafu sio nyatali Daytown nightmares, ni vitendo vinaongea Easy, na ajulikana mtu wakaa Usiku wa mchana, hafu sio kinitige mbaza Magesta, domana vabandana Mundi zaadja msela, enya west mchanganya I'm out of beat man, it's only kukana mchana Niyara yuki za pina, business kukanya Sky maskani, siishu wa mani Na ajichimbia ghetto mchana, usiku na saka mani Usingaribu, usimpime, sababu ko high Polisa west kukusaidia sana sana utadai Tukana uspime sababu miiga Siku nyingine silali mpaka kule kucha Na tizna ibuka kila siku mizuka Skesh kwa raa na kesha kwa shida Nikilale usiku ndakwa nimecheze makida Oi!
Na sit man Unlucky studio project Kukufani maumau Koka rachuga paka na ii Mano kuna vatoloko na mla ii Nako tunako Nako tunako Nako tunako